njagala nkuzimbise nkuzimbise yo mubayaye enkoko yomuko yino yojitwali ze wamponya bali abeyita bakuzi tugende ko kubishi baby tulie kufishi oyamba de bulungi nonyuma nodabuto laba figanya bukatu onkubisa style olina smile mubyo mukwano kapwiti ojuza file uli bawa mungera tuli balamu abatulemesa bali tusangayo kuletereka chimukwano kwesi kujuza toba fana ko twabalekawo ewe
omutima lwesi kulabye gunuma kufa gutuja kudingana kiriza nkukwate ku kiriza nkuyite ku mulongo wange omulungi mpagala kufa nnyo
sikulabyo masana tekuyaka zewe sikulabye mere yosijirya onsingira bali abisoma soma onsingira bali abibitigula sokolabye omwana bwalozolera ansingira bali abemotya motya mutwaleko mamya mulabeko antwaleko ewabwe bandabeko kuletereka chimukwano choyo ya sabam tobafana ko twabaleka ugwe
makufa butuja kudingana kiriza nkukwate ku kiriza nkuyite ku mulongo wange omulungi mpagala kufa nnyo nyo 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 nyo
bwabadde bwakiro nga nkulowooza bwakedde ku makya nga nkulootako omukwano gwe nnina gwe gugugwokka amen for you Zewesi kulabyo masana teguyaka Zewesi kulabye mere yosijirya Kuletereka chimukwano choyo ya sabam Toba fana ko twabaleka
we yeah, yeah. Omutima lwesi kulabye gunuma kufa Gutuja kudingana Kiriza nkukwate ku Kiriza nkuyite ku mulongo wange